Ikeba mifuke ikie kirageze Ikeba mivone ikie kirageze Wana uja muru kiko mabani Nungera mubiro wakukire mwichara Wichere nurimo Ikie kirageze Ikeba mifuke ikie kirageze Ikeba mivone ikie kirageze Wana uja muru kiko mabani Nungera mubiro wakukire mwichara Wichere nurimo
Kubona,
nasicha uzaga na e ibiko bagawe nijaje bigiye kuzatambu kababireba nagashilema agiye kuzazumukuru nyiri ibihe byosagara imbere yawe abishire azarani ibiko bagawe nijaje bigiye kuzatambu kababireba nagashilema Jose, visa garagara, kumaja yangu, kakajoro, wikwikira kazata murugwa, kakachudisi uhoru ingira moka za inu kumeru, niba kuona, ulikuwa mama bishopo, warayobo ineko za vanu singa nasicha, uzaga na e, niba kuona, ulikuwa mazu ya me, Yarushi.